take you out tonight, baby. Leo saja ame bless. Cheki kama chini apo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy. Asante kwa heshima na penzi kulilinda. Mindo wa mutima wangi yani tokas ya miliki ndinga. Tunongozana akipinda na minapinda. Semu na chutaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Popote pali tunatima. Baby ni woe. Samaki marina, kapige ulabu, tukale densi.
Oh my baby, I'm in love.
Furai to celebrate the way you whine in a meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you every day. Kwengine nitake nini, umwana mke kamili. Meridhia baby, nalisha kukabidhi moyo. Shika ufungu wa mama unituzie. Na je uri sina umenituliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling, mino wa mutima wangi yeni toka ya miliki ndinga. Tunongozana akipinda na minapinda. Simona chutaka mama,